Joshua the magician, miracle maloba zake. Oh, oh, oh,
Almighty, Almighty.
Ze yaringa kabaka tembo sinyu miasa masanyu. Zanye ye ya buzango lujo katipiti wa munene.
Ze yario musi ufu mukamachu sabantu no soberwa. Zono yantamiza bwenge kubako la binjagala. Simuja muka mwakange mukama. Muita defender wange. Yankubira balabe. Abagala mirabongwe baswade. Kusinze yampe chitone. Bareke kwe basunge ne yirisi. Basuku kenga kwe bukete.
Nganze neze.
Chimuna nunga mianga mukama. Ya kuma famire yange. Sako bafani banga bampagira mwe baganda bange. Nsaba katonda wange. Abakolere bintu ebya makulu. Ya chiuso bulamu wange achikole. Labo mulenzi we gomba. Mubutufu ne nyingire chivuka. Kati ama wanga gane gomba mukama. Tumira abantu bange bwe tutobye wano musi ekibuga abadde katonda wa fese Flavia namulindwa jukire kanonye gomba kantumireko musumba wange pasta bugembe sewase wa muganda wange big talent chiri chicheyo enu mwanje chichachirieyo sebo lutalo limeta wange tuju kaimba karutalo kano sala wo muganda wange mazima abadde katonda. Oh,
Almighty, Almighty.
And of Subi, topo wa muganda wange towanika. Olabazuki za Lazaro, yali amazo kunya, atanafate yefumansi sebo. Yoku yali musajja, yageze sebo kube wa mukama, ngana ye mukiriza nyo sebo. Ze kugamba muganda wange, mukama takera tera takere wangako. Yama nyama kenda kafe, ya kumanyanga tonazarwa, tayuate mwesu waye.